Lord, precious listeners.
Bwana sifiwe wasikilizaji wa thamani.
Very mighty night vigil that's going on in this panel discussion.
Hii ni kesha kuu kabisa inayoendelea katika haya majadiliano ya pamoja.
I'm glad that our beloved Bishop Dr. Onjoro has set up the pace.
Ninafurahia ya kwamba askofu wetu mpendwa Daktari Onjoro ameanzisha vyema.
And even me personally as Pastor Michael Niswan.
Na hata mimi binafsi kama mchungaji Michael Niswan.
It has always bothered me.
Kila mara imenisumbua.
To see the decay in the church.
Kuona muozo kanisani.
In Africa but especially also in Europe.
Afrika lakini hasa sana pia Europa.
I have a great burden and it is my hope and prayer that one day this revival may also come to Europe.
Nina mzigo mkubwa kabisa na niombi langu ya kwamba siku moja uvuvio huu pia uje Europa.
Because the church in Europe, as it was mentioned here before.
Manake kanisa kule Europa kama vile ilivyotajwa hapa mwanzoni.
Has totally lost track with God.
Kabisa limepoteza mwenendo na Mungu.
And has become comfortable in sin.
Na limestarehe katika dhambi.
Therefore this program is most relevant right now.
Na kwa hiyo kipindi hiki ni cha muhimu zaidi hivi sasa.
And I would like everybody to listen carefully.
Na ningependa kila mmoja akasikilize kwa makini.
As I welcome our beloved Bishop Dr. Onjoro.
Ninapomkaribisha askofu wetu mpendwa Daktari Onjoro.
To continue with this important topic.
Akaendelee katika kipindi hiki cha muhimu zaidi.
Thank you very much, Pastor Michael Niswand.
Shukran sana mchungaji Michael Niswand.
This is a great segment.
Hiki ni kipindi ambacho ni kikuu zaidi.
Very, very precious.
Na cha thamani sana sana.
And we are talking about the end time revival.
Na tunanena kuhusu uvuvio wa nyakati za mwisho.
I want to invite Bishop Litunda.
Na ningependa kumwalika Askofu Litunda.
To continue from now.
Akaendelee kuanzia hapa.
Welcome Bishop Litunda.
Karibu sana Askofu Litunda.
Thank you so much, our beloved Bishop Onjoro.
Asante sana askofu wetu mpendwa Onjoro.
Our precious listeners.
Wasikilizaji wetu wa thamani.
In all nations in the world.
Katika mataifa yote ya ulimwengu.
Who are tuned in today to this very important discourse.
Ambao wanasikiza haya mazungumzo ambayo ni ya muhimu zaidi.
I'm very, very blessed to be here and be part of this panel discussion tonight.
Nimebarikiwa sana sana kuwa mahali hapa na kuhusika katika haya majadiliano ya pamoja usiku wa leo.
I'm so privileged today.
Nimetunukiwa sana usiku wa leo.
To sit in the presence of the man of God, the prophet.
Kuwa katika uwepo wa mtumishi wa Mungu nabii.
And share with my fellow panelists.
Na kushiriki na jopo kazi wenzangu.
And discuss with them.
Na kushiriki pamoja na wao.
On the topic of revival.
Juu ya kichwa cha uvuvio.
That is end time revival.
Yani uvuvio wa nyakati za mwisho.
All of us.
Sisi sote.
And me in particular.
Na hasa mimi mwenyewe.
Have been crafted into this revival.
Tumeweza kuingizwa na kuambatanishwa katika uvuvio huu.
For me,
kwangu mimi mtu binafsi,
is by virtue of being in Kenya.
Ni kwa hoja ya kuwa hapa Kenya.
I remember about 7 years ago.
Ninakumbuka yapata miaka 7 iliyopita.
When the prophet of God came into this nation.
Wakati nabii wa Mungu alikuja katika taifa hili.
The church.
Kanisa.
Was dead.
Kanisa lilikuwa limekufa.
There was no revival in the church.
Hapakuwa na uvuvio kanisani.
There were all kinds of sin in the church.
Kulikuwepo na kila namna ya dhambi kanisani.
We were part of this church.
Na tulikuwa sehemu ya kanisa hili.
But since the man of God came.
Lakini tangu nabii wa Mungu alipokuja.
And came with the message.
Na akaja na ujumbe.
Of repentance.
Ujumbe wa toba.
To the forgiveness of our sins.
Na pia kwa msamaha wa dhambi zetu.
I as a bishop.
Mimi kama askofu.
Became and was crafted into this revival.
Nikaweza kuunganishwa katika uvuvio huu.
Before discussing anything.
Kabla ya kujadili lolote lile.
On the topic that is before us.
Juu ya kichwa hiki ambacho tunashughulikia.
It's important I bring forth one or two issues very clearly.
Ni muhimu zaidi ya kwamba nikapate kutokeza masuala mawili matatu wazi kabisa.
Before I was crafted into this mighty revival.
Kabla ya kuingizwa katika huu uvuvio mkuu.
I was a senior district commissioner in the government of Kenya.
Nilikuwa mkuu wa wilaya wa ngazi za juu katika serikali ya Kenya.
A very senior position.
Na ambacho ni cheo cha juu zaidi.
in this nation.
Katika taifa hili.
I was in charge of security.
Nilikuwa ninasimamia ulinzi.
In my area of jurisdiction.
Katika eneo langu la utawala.
And I was involved in very serious responsibility of ensuring that all was well where I was working.
Na nilikuwa ninahusika katika majukumu yaliyo ya hali ya juu kabisa kuhakikisha kwamba kila kitu kilikuwa salama pale nilikuwa ninafanya kazi.
For 28 years when I was in the service.
Katika miaka 28 nilipokuwa nikihudumu.
I assumed that I was right.
Nilipuuza na kudhania kwamba nilikuwa sawa.
I was in charge.
Nilikuwa kanisani.
At sometimes I was even a leader.
Na wakati mmoja hata nikawa kiongozi.
But I came to realize.
Lakini nikaja kutambua.
That I was not worthy before God.
Ya kwamba sikuwa nastahili mbele za Mungu.
Only when I was introduced.
Ni hadi tu nilipotambulishwa.
To this revival that we are discussing here tonight.
Kwa uvuvio huu ambao tunaujadili usiku wa leo.
When the Lord called me.
Wakati Bwana aliniita.
To resign.
Ya kwamba niache kazi.
From my big responsible office.
Toka kwa afisi yangu kubwa kabisa yenye majukumu.
That prestigious office.
Hiyo ofisi yenye fahari.
Where I had policemen.
Ambapo nilikuwa na mapolisi.
I had GK vehicle, government vehicles.
Nilikuwa na magari ya serikali ya GK.
It initially stunned me.
Kwanza kabisa ilinishtua.
It stunned me totally.
Ilinishangaza kabisa.
Nations who are listening to me today.
Mataifa ambayo yananisikiza siku ya leo.
I want to inform you today.
Ningependa kuwajulisheni siku ya leo.
I know many of you may be wondering now.
Najua kwamba wengi wenu yawezekana mnajiuliza hivi sasa.
Because we have been talking about big revival in Kenya.
Kwa sababu tumekuwa tukiongea juu ya uvuvio mkubwa hapa Kenya.
You may be wondering now.
Labda mnajiuliza maswali hivi sasa.
What is it that Kenya did?
Ni nini ambacho Kenya walifanya?
That made it to be a revival country.
Kilichowafanya wawe taifa la uvuvio.
You may be wondering.
Labda unajiuliza.
What it would take for you?
Itagharimu nini kwako wewe?
To be where Kenya is.
Uwe mahali pale ambapo Kenya ipo.
I want to tell you.
Ningependa kuwaambieni.
That God is not a respecter of persons.
Ya kwamba Mungu si wa kumheshimu mtu yeyote.
He picked me out.
Alinichagua.
Somebody who was nobody.
Mtu ambaye hakuwa mtu hata.
I had no name.
Sikuwa na jina.
I have not been to any theological school.
Na sijawahi kwenda katika shule yoyote ya theolojia.
But when the Lord called me.
Lakini Bwana aliponiita.
And when I met the man of God.
Na nilipokutana na nabii wa Mungu.
And through him.
Na kupitia yeye.
The Lord spoke.
Bwana akanena.
I obeyed.
Nikatii.
Obedience.
Utiifu.
I realized it's very important for any revival.
Nikatambua kwamba ni nyeti zaidi kwa uvuvio wowote ule.
And then I also realized.
Na kisha pia nikatambua.
For revival.
Kwa uvuvio.
To be what it is like in Kenya now.
Kuwa jinsi ulivyo kama vile ilivyo hapa Kenya sasa.
The main benchmark of revival is holiness and righteousness.
Msingi wa muhimu wa uvuvio ni utakatifu na uhaki.
Holiness and righteousness.
Utakatifu na uhaki.
But how do you achieve holiness and righteousness?
Lakini je, utapataje huo utakatifu na uhaki?
It is through repentance.
Ni kupitia toba.
When you realize that you are going to the right.
Unapotambua ya kwamba unaenda kulia.
And you realize that it was not the right direction you had taken.
Na unatambua ya kwamba si mwelekeo ambao ni sawa uliokuwa
umeuchukua. You turn around.
Unageuka.
That is what repentance is all about.
Hivyo ndivyo toba inavyomaanisha.
And once you have repented.
Na ukiisha tubu tu.
Then you have to sustain it by living a holy and righteous life.
Basi itabidi uidumishe kwa kuishi maisha matakatifu yenye uhaki.
Having said that.
Nikisha sema hayo.
I can only discuss.
Ninaweza sasa kujadili.
The role the Lord has put in me.
Lile jukumu ambalo Bwana ametia ndani yangu.
But if I remember.
Lakini sasa nikikumbuka vizuri.
And it's important I mention this one.
Na ni vyema ya kwamba nitaje haya.
It was very traumatic.
Ilikuwa ya kusumbua sana.
The way I first had contact with God.
Jinsi mara ya kwanza niliweza kuwa na mawasiliano na Mungu.
As I mentioned earlier.
Kama vile nilivyotaja mapema.
I was a district commissioner.
Nilikuwa mkuu wa wilaya.
And in the year 2007.
Na katika mwaka 2007.
I was in Kapkatet.
Nilikuwa kule Kapkatet.
as a district commissioner.
Kama mkuu wa wilaya.
Then of course a meeting was announced.
Alafu sa bila shaka mkutano ukatangazwa.
A revival meeting.
Mkutano wa uvuvio.
Little did I understand what it was.
Lakini nisielewe hata inamaanisha nini.
But as the officer in charge of security.
Lakini sasa kama afisa aliyekuwa anasimamia ulinzi na usalama.
It was my responsibility.
Lilikuwa jukumu langu.
To ensure that the meeting was secure.
Kuhakikisha kwamba mkutano ulikuwa salama.
And that everybody was secure.
Na ya kwamba kila mtu alikuwa salama.
So I got involved.
Na kwa hiyo nikahusika.
Hallelujah.
Hallelujah.
So I also attended the meeting.
Na kwa hivyo nami pia nikahudhuria mkutano.
I attended the meeting like everybody else.
Nikahudhuria mkutano kama vile mtu mwingine yeyote.
And when I came to this meeting,
na sasa nilipokuja katika mkutano huu,
it was such a big meeting.
Ulikuwa mkutano mkubwa sana.
Close to 1.5 million people attended.
Uliokaribia watu milioni moja unusu
walihudhuria. I had never witnessed such a meeting in my working life.
Nami sikuwa nimewahi kuhudhuria mkutano kama huu katika maisha yangu ya kazi.
And the meeting was presided over by the prophet of God.
Na huu mkutano uliongozwa na nabii wa Mungu.
And during this meeting,
na sasa katika mkutano huu,
something happened.
Kuna kitu ambacho kilitendeka.
And I was very shocked.
Nami nikashangazwa kweli.
Because as the prophet of God,
maana wakati nabii wa Mungu,
prayed in the meeting,
aliomba mkutanoni,
I remember he raised his left prophetic hand.
Nakumbuka ya kwamba aliinua mkono wake wa kushoto wa kinabii.
And immediately,
na mara moja,
the glory of the Lord came down.
Utukufu wa Bwana ukashuka.
In a big cloud.
Katika wingu kubwa mno.
Very big cloud.
Kubwa kweli.
It was
ilikuwa
traumatic.
Ilikuwa ya kushangaza.
The glory touched everybody in the field.
Utukufu ulimgusa kila mtu uwanjani.
I had never witnessed that.
Sikuwa nimewahi kuona kitu kama hicho.
And thereafter,
na sasa baadaye,
the man of God, the prophet,
mtumishi wa Mungu nabii,
told me the Lord is calling you.
Akaniambia kwamba Bwana anakuita.
And I surely walked to the altar.
Na kwa kweli nikaenda madhabahuni.
I went on my knees.
Nikapiga magoti yangu.
And I remember very well.
Nami nakumbuka vyema sana.
He poured anointing oil on my head.
Akamimina mafuta ya upako juu ya kichwa changu.
That was the turning point in my life.
Hapo palikuwa mahali pa kugeuka katika maisha
my
yangu.
My life has never remained the same from that day.
Maisha yangu kamwe hayajawahi kubakia sawa tangu siku hiyo.
And from that day,
na sasa kuanzia siku hiyo,
I became part of this revival.
Nikafanyika sehemu ya uvuvio huu.
Hallelujah.
Hallelujah.
It has never remained the same for me.
Haijawahi kuwa sawa tena kwangu mimi.
From that time,
kuanzia wakati huo,
I was still a district commissioner.
Bado nilikuwa mkuu wa wilaya.
I only resigned this year in February.
Niliacha kazi mwaka huu tu February.
And I started preaching.
Na nikaanza kuhubiri.
While still in service.
Nikiwa bado na huduma.
I had never gone for any training.
Sikuwa nimewahi kuenda katika shule yoyote.
But the Holy Spirit.
Lakini Roho Mtakatifu.
Assisted me.
Alinisaidia.
So much in the word.
Sana katika neno.
So I want to tell the nations who are listening to us this morning.
Na kwa hiyo ningependa kuambia mataifa ambayo yanasikiza leo.
That you don't have to have gone to a theological school.
Ya kwamba si lazima uwe umeenda katika shule ya theolojia.
To be able to teach and preach this word.
Ili uweze kuhubiri tena kufundisha neno hili.
If God can use somebody like me.
Ikiwa Mungu waweza kutumia mtu kama mimi.
Who was just an administrator.
Mtu ambaye alikuwa tu mtawala wa serikali.
I believe he can use anybody, including those of you who are listening to me this morning.
Ninaamini ya kwamba anaweza kumtumia yeyote yule hata wale ambao mnasikiliza asubuhi ya leo.
He can use you.
Anaweza kukutumia.
Then you can also see this revival in your nations.
Nawe pia basi waweza kuona uvuvio huu katika taifa lako.
God is just looking for a vessel which is ready to accept.
Mungu anatafuta tu chombo kile kilicho tayari kukubali.
Obedience.
Utiifu.
Is all the Lord is looking for.
Ndicho kile ambacho Bwana anatafuta.
And then he will impart you.
Alafu atakuwekea.
With the word.
Neno.
And this word is what I received.
Na neno hili ndilo nilolipokea.
And what I want also to share with you.
Na kile pia ambacho ningependa kushiriki nanyi.
I also came to know
pia nikaja kujua
that when God sends his servant
ya kwamba wakati Mungu anamtuma mtumishi wake
a prophet
nabii
he always sends him with a message
kwa kawaida anamtuma na ujumbe
and is always very important
na kila mara ni muhimu zaidi sana
to listen to the prophet of God
kumsikiliza nabii wa Mungu.
This is one thing I learned as a servant now.
Hili ni jambo moja ambalo nimejifunza sasa kama mtumishi.
To heed the voice of the Lord.
Kusikia na kuitii sauti ya Mungu.
Through his prophet.
Kupitia nabii wake.
Listen to me, nations of the world who are tuned in today.
Nisikizeni mataifa ya ulimwengu ambao mnasikiza hivi sasa.
The Lord is never irrelevant.
Bwana si kwamba hana maana.
To send a prophet.
Kumtuma nabii.
He always sends a prophet with a message and a purpose.
Kila mara anamtuma nabii na ujumbe tena na kusudi.
And when you listen to this message,
na sasa unapousikiza ujumbe huu,
and take it,
na kuuchukua,
then you will be able to see revival.
Basi utaweza kuona uvuvio.
There will be revival definitely.
Kutakuwepo na uvuvio bila shaka.
The more I preached,
na zaidi nilivyoendelea kuhubiri.
Hallelujah.
Hallelujah.
I've been preaching since then.
Nimekuwa nikihubiri tangia siku hizo.
And even after I retired.
Na hata baada ya kuacha kazi.
And after I followed.
Na sasa baada ya kufuatilia.
And listened to the messages of the prophet.
Na kusikiza jumbe za nabii wa Mungu.
And after Kenya also listened to the voice of God through his prophet.
Na sasa pia baada ya Kenya kuisikiza sauti ya Mungu
kupitia
nabii wake.
That is why Kenya has the revival that it has.
Hiyo ndio sababu Kenya ina uvuvio ambao iko nayo.
That is why Kenya is where it is now.
Na hiyo ndio sababu ambayo Kenya iko mahali pale ilipo sasa.
And I believe this can happen to any nation now.
Nami naamini ya kwamba hii yaweza kutendekea taifa lolote sasa.
If ever they are going to listen to the voice of the Lord through his servant the prophet.
Ikiwa sasa kwa kweli watasikiza sauti ya Mungu kupitia mtumishi wake nabii.
Because the prophet of God is a messenger of God.
Maana nabii wa Mungu ni mjumbe wa Mungu.
And he carries
na anabeba
the message of the Lord.
Ujumbe wa Bwana.
The decrees of the Lord.
Anabeba matangazo ya Bwana.
I want to say something about the visit of the man of God to Switzerland.
Ningependa kusema jambo juu ya safari ya mtumishi wa Mungu nabii kule Switzerland.
And before I say that,
lakini kabla ya kusema hiyo,
I want to say thank you so much for the honor the man of God gave me to accompany him to Switzerland.
Nataka kusema shukran sana kwa heshima ambayo mtumishi wa Mungu nabii alinipa kwenda naye Switzerland.
It was such a big honor.
Ilikuwa heshima kuu kabisa.
And it opened up my eyes even more.
Na ikafungua macho yangu hata zaidi.
Especially when I now compare what we have in Kenya.
Hasa sana sasa nikilinganisha kile ambacho tuko nacho Kenya.
And
hasa
what the nations are having out there.
Na kile ambacho mataifa yanayo kule nje.
Kenyans, I can tell you.
Wa Kenya naweza kawaambia.
We have a treasure here.
Tuna hazina humu ndani.
We have a big treasure here.
Tuna hazina kubwa kabisa hapa.
Let's not lose it.
Tafadhali tusiipoteze.
Let's not play games with it.
Tafadhali tusifanye mizaha nayo.
We need to preserve this revival, protect it.
Tunahitajika kuulinda uvuvio huu na kuutunza.
Whatever it will take.
Hata kama itatugharimu nini.
We need to protect and preserve this revival.
Tunahitajika kulinda na kuhifadhi uvuvio huu.
Because this revival is not out there.
Kwa sababu uvuvio huu haupo kule nje.
When we went to Switzerland.
Tulipokwenda kule Switzerland.
Like Bishop Dr. Onjoro just mentioned earlier.
Kama vile Askofu Daktari Onjoro alivyotaja.
I looked at the pastors and how they were reacting to the message.
Niliwatazama wachungaji na vile walikuwa wanaitikia ujumbe.
And I was shocked.
Nami nikashangazwa.
But I was not totally shocked because I realized that Kenya we had also gone through the same process.
Lakini si kwamba nilishangazwa kabisa kabisa manake nilitambua kwamba Kenya pia tulipitia hiyo.
When this message came to Kenya.
Wakati ujumbe huu ulikuja Kenya.
Bishops, pastors and everybody else resisted it.
Maaskofu, wachungaji na kila mtu mwingine aliukana.
We said we didn't need repentance.
Tulisema kwamba hatuhitaji toba.
We said we were right with the Lord.
Tukasema kwamba tuko sawa na Mungu.
And this is the kind of response I saw in Switzerland.
Na hii ndio aina ya majibu ama maitikio niliona Switzerland.
It was very stunning.
Ilikuwa ya kushangaza kweli kweli.
But it also revealed or opened to me the fact that.
Lakini pia ilinifunulia swala ya kwamba.
It exposed me to the kind of first contact.
Ilinifunulia ile swala juu ya makutano ya kwanza.
The prophet of God has with nations out there.
Ambayo nabii wa Mungu anakuwa nayo na mataifa kule nje.
I can now tell you Kenyans and everybody else who is listening this morning.
Sasa naweza kawaambia wa Kenya na kila mtu ambaye anasikiliza leo.
That there is a lot of work out there for the man of God.
Ya kwamba kuna kazi nyingi zaidi kule nje kwa ajili ya nabii wa Mungu.
There is a lot of ground to be broken out there.
Kuna shamba kubwa kabisa, konde kubwa la kuvunjwa vunjwa kule nje.
If I remember and recall very well.
Nikikumbuka vizuri sana.
From the time we stepped in Switzerland.
Tangia wakati tulipoingia Uswisi.
From morning until 2 in the morning.
Tangu asubuhi mpaka saa 8 za asubuhi.
The man of God had no rest.
Nabii wa Mungu hakupumzika.
Seminars.
Alikuwa na makongamano.
Counselings.
Akafanya counseling.
So many sessions.
Akakuwa na awamu nyingi mno.
From morning until 2 in the night.
Kuanzia asubuhi mpaka saa 8 za usiku.
So what I would like just to say for our fellow Kenyans.
Kwa hivyo kile ningependa kuambia wa Kenya wenzetu.
Is that let's not take this revival for granted.
Ni ya kwamba tusiuchukulie uvuvio huu kimzaha.
Let's not assume that we have made it.
Tusije tukapuuza kwamba sisi tushafaulu.
We shall only be sure that we have made it once we are in the rapture.
Tutakuwa hakiki tu kwamba tumefaulu siku ile tutaingia kwa unyakuzi.
As I finally finish.
Na sasa ninapoelekea kutamatisha.
I know I'll be sharing more about the revival in Nairobi.
Najua kwamba nitakuwa nikishiriki mengi juu ya uvuvio wa Nairobi.
Since I went to Nairobi.
Tangu nilipokwenda Nairobi.
Like all other towns in Kenya.
Kama vile miji mingine yote hapa Kenya.
The Nairobi metropolis.
Eneo la Nairobi la mji.
The church was just dead.
Kanisa lilikuwa limekufa.
But there is revival now.
Lakini sasa kuna uvuvio.
But it's not my revival.
Lakini si kwamba ni uvuvio wangu.
It's the Holy Spirit revival.
Ni uvuvio wa Roho Mtakatifu.
And I thank the Lord.
Nami nashukuru Mungu.
For his servant the prophet.
Kwa ajili ya mtumishi wake nabii.
That he came at a time such as this.
Ya kwamba alikuja katika majira kama haya.
For this nation and other nations.
Kwa ajili ya taifa hili na mataifa mengine.
I will be talking more about Nairobi.
Nitakuwa nikinena mengi zaidi juu ya Nairobi.
In the next segment.
Katika awamu ifuatayo.
Thank you so much and may the Lord bless you. Shalom.
Asanteni na Mungu awabariki.
Holiness, holiness, it's what I long for. Holiness, it's what I need. Holiness, holiness, it's what you want for me, for me.
Holiness, holiness, it's what you want from me. what you want.